Trece data de VOA imakopo. Wanasema wanachezea na kuacha, hawajui siri kubwa na maumivu niliyoficha. Walimwengu wanakutisha kila macho kifikisha. Sinajua ugonjwa wangu wa moyo, nikishapenda nimependa. Sinajua ugonjwa wangu wa moyo, nikishapenda nimependa. Hujanipendea pesa wala majumba kama ya Bwana Almas. Ni kwa neema zake, ni kwa neema zake, ni kwa neema zake unazidi nipanda kwa kasi. Ananiliweza kwa mziki mzuri toka Songweka, anonikonga kwa ukasolo niko alikofundwa. She's supposed to be my wife, she's supposed to be happy, she's supposed to have my ring, she's supposed to have my ring, she's supposed to be my wife, she's supposed to be happy. Michango kila siku wenzangu wanaoana. Kwa nini nitoe michango kila siku wenzangu wanaoana? She's supposed to be my wife, she's supposed to be happy, she's supposed to have my ring, she's supposed to have me wedding. Ananipenda vile sidanandi, ananipenda vile misidangi, ananipenda vile sokinega, ananipenda vile misidangi. Ananiliweza kwa mziki mzuri toka Songweka, ananikonga kwa ukasolo ndiko alikofundwa. She's supposed to be my wife, she's supposed to be happy, she's supposed to have my ring, she's supposed to have my ring, she's supposed to be my wife, she's supposed to be happy. Wanagere, watakuwa mstari wa mbele kukwimbia. Una meremeta, meremeta kama taa. Una meremeta, meremeta kama taa.